Nakupenda baby J, I love you too. Nakupenda mshiko baby J, I love you too.
Kuomba unielewe maneno yangu nayokuambia.
Nitakuwa na wewe, tayasikia vayo nambia.
Je, mimi kukupenda wewe, nataka tuishi paka milele.
Nitaishi na wewe, kahadi tapotimia.
Je, nikisema na kupenda, ujue beri na kupenda.
Chico, pick a piano. DJ, I'm a chica.